kuyanguka
watuzezukine itwazala ungasabike
sizoshayathile itabukosheni ubuza kanjani umoya ushintsha zala ngikufuna manje yavuma